ukwenza ngokucokemeyo excellence. Kuvese ukuthi njengoba lo mhlaba uqhubeka kunezinto eziningi, oyiletha sibuka zehlukile ngayinye, kodwa egcina seyijwayelekile, nathi sigcina i-excellence esiyibuka njengento engatheni, ebese sivese nathi senze njengezwe, sishaya ngey'nqamulelayo esikhundleni sokwenza izinto ngomoya ophakeme we-excellence. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibolo Pitsi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christianity Works. Ngesikhathi ngiseyingane, usulwa ngomgqibelo kwakumele ngiqinisekise ngiwasha ngiklina yonke into engiyisebenzisayo kwasephela angile esikoleni. Nengubo kwakumele ngiyifolde kahle, ngiyipheke ngendlela, kube neat nasendlini. Okwakuthi uma sengiqedile bese umame eze ngemva kwami edebuka ukuthi ngenze ngendlela yini. Uma ngizolwa ngokwethembeka, ngangihlale ngifuna ukushaya ngey'nqamulelayo, ngithi 1-2, 1-2, sengidlule njalo lapho. Nangomina sengifuna ukuyidlala emnyango. Kunoma kuya ngoba eke wathi uyabheka, wathola ukuthi ngirobhile, wayengiqalisa phansi. Ngangizondake leyo nto yokuphindiswa, kwakungani konke lokhu. Manje, emva kweminyaka ngikhula, sengiqale ukubamba ukuthi kwakungani. Wayengifundisa i-excellence, ukwenza izinto ngezinga elicokeme kakhulu. Ngisho namanje ebudaleni bami, ngiyaqhubeka ngilizwe iphimbo lakhe, lithi, ndodana, akukho ukushaya ngey'nqamulelayo, ukhekheleze. Kuyisho kubuhlungu ukuthi kulezi insuku ukuthi abantu abaningi futhi abantu bakaNkulunkulu bathatha bashaya ngey'nqamulelayo o-shortcut ngazo zonke indlela. Kodwa manje kwakwanendoda yodumo ngokuba semphandweni wey'ngonyama igama layo nguDaniel, iy'bhalo zibeka ngenkosi yakhe kuDaniel 6 verse 1 kuya ku-3 zibeka kanje. Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombusi iy'khulu ezi-120 ebeziya kuba sembusweni wonke. Phezu kwazo wamisa abongameli abathathu uDaniel engomunye wabo ukuba iy'khulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Khona uDaniel lo wabadlula abongameli ney'khulu ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye. Umusa kaNkulunkulu awusikho ukuyilandulela uthathe o-shortcut egameni lawo. Ukuba ngumKristu akusikho ukuyithethelela ukwenza umsebenzi ngokungekho eqopheni eliphezulu. Ukwenza into ngezinga elicokeme kakhulu kuluqobo lukaNkulunkulu lokho. Lo Nkulunkulu, yebo, lo Nkulunkulu kanye nanawe esenziwe ngomfanekiso wakhe. Futhi khumbula lokho, ndodana, akukho ukushaya ngey'nqamulelayo ukhekheleze. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo zezwi ey'mfushane, uma zikubusisile ungacela sikuthumele nge-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Sawuthokoza ukuthi usithinte u-admin wethu ebese kwazi ukuthi aku-attende. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi mayikubusise.